Ya Habib. Yalla yalla.
Of hunger, tired and stressed out, cuts and bruises, no love anymore. Sasa nalele pa bila ya pesa, moyo umechanua.
No stress,
kilicho nikweza kimeteleza, sasa najiweza.
No stress,
nivyo hivyo, hey, vivyo hivyo, hey, I'm safe. Kukimbilia. Nililia kwa machozi acha niimbe kwa hisia. Kisa kupenda ila kwa sasa basi nawaambia. Secrets of hunger, tired and stressed out. Cuts and bruises, no love anymore. Kula siku lala silali, mawazo mengi kichwani. Heri maumivu vidonda, si mapenzi kwisha njiani. Sana nene pa bila ya pesa moyo umechanua.
No stress,
kilicho nikweza.